Français de Boy Saïd de Manzaka Malion, Christian Ingani Aiva, Stéphanie Losamba Yakimu Mbaya Metiol, Lelo Pamba, Nathalie Babia, Patricia Lobamba, Papi Tolas, Fridolin Bokomo, Nadia Lopez, Mamile,
Olimisa Karo,
Stéphie Louvelela,
Bino Baye Bolimwe Nyokola, Nachola Kipasi Inabino, Lelo Hekwe Singai,
Kennedy Kafuti,
Lelo Hebe Tingai Kaodebu,
Lomuka,
Monyokoli Sokeza, Kulutu Ya Jouissance,
Bruno Matadi,
Ezala Ata Peritif, Rampla Ya Bolingo, Kasi Ezala Yo Tingai,
Randy Jewit,
Yako apone ngai na souffrance ya libela.
Parle mvwa
ata konane ya mort masanga mikepe bilei ezalaka
Amanda la duchesse
koboma amour et moko keza kopo ma planète mobima kola amour eza
Landine
visa ya compliqué
Lomama
epe samili moto aposu papi me miroi
Firme Bamanika Nono Lomboto
Mwasi moko wa ebi sakinai
Ekucho
Mokolo baka pelaka ekolie ya emilio wa sepelaka
Patricia Baramoto Nalini Tolo
Kasye singula ye ye luta kinenelo Mokolo mobala lula kafina ye mo Bimaru pelaka ye
Shali Musomba
je teme mouvan Ezana mayuna miso Poyo selo ye Ezana valer kole kadyama Karo
Claudine Washington, Karine Lille, Babi Balobuna, Popol Mola, Nadine Tiala, Henri Wolf, Eric Lema, Verlaine Zala
Baloka nyana yonga deja Kelanga tango etikale
Sara Lea
Mokolo bako ya neba kutango Kando damu yeah.
Valene Konditai Supreme
Pona koye ba eblise galede Peswa katango moke talabanze talimeti Bako kyola kisa kenza lobya komi specialiste
Naoli Perle Rare Linda Kenzo
Kasi pona koyeba ke moti mananga Epona yo balue swa tango boni Talaba vegle ba defina polingo yango
Betty Musengi Joyce Mutombo
Na feti ya magorodo mwayaza makwanza yebele Enemo kambi Yango erere zalaka elengi Natango bodo salangwe longo batomi bale
Mina Yohan
Naza shelo atama papweso mona natu
Charlene Septième Baga Joboke Divine
Minwe se kisi mosuni Minwe se kine mosuni Pominu yekolea mosuni lorete mpemba
Ikete Ndona
Aje koi omba na shakwa ziza basambi Joli mayala e madoba mato
Patrick Muzamba
Nasa shelo atama papweso mona nateo
Kiki le grand petrolier
Minwe se kisi mosuni, minwe se kine mosuni Pomino ekolea mosuni ninele sasu
Monsieur le maire de Braza, Yves Golden.
Na fête ya magorodo, oyazana ya makwanza yebele, enemo kambi.
Mimi Dispi.
Yango erere salaka elengi, na tango bodo salangwe longo batu ibili.
Jérôme Moutingia, Mofra Bibende Bestino Bilele.
Na zanchelo atama papweso mona natu. Et que l'amour a même un camélie, mon abobung. bungi bungi abele malipela tomike bisana satana tumila te
sileka sala kongolo
eske bako balanga yo
jisna iloki lif bagu martial
bango bako balanga yo
mirei lolekunda
eske bako balanga
Edgar Gesso
eske bako balanga
kamale balu balela nae olima yango eclipse solaire
Florian Myokono
kamale balu balela nae
ya flo
olima yango eclipse solaire
General Tabira motema ya mama Christine ezo mambo Charlie Mbata Elo Deomo Junior Loboko Léo Mabouba
Baloka Nyana Yonga
Gabé Atem
Baloka Nyana Yonga Deja
Claudine Kinoa
Sikela Ngandambo et Sikalye Mokolo Bako Yande Bako Tango Kano Namu
Eloko nini batio na motema pour eloko maboye ngaye Ne quitte jamais celui que tu aimes pour celui qui te paie mon amour Motema nangaye zo reproche ngana nona sepelite Kiboko polo ya Denise Koti sangati na destination ya elengi Na yoka bien erite mokuba
Madobu la rema chati Si paurasu
Baloka nyana yonga
Lolo Chimalanga
Baloka nyana yonga deja Tikela mandambo et tikale
Sara Chimalanga
Mokolo bako yande bakutambo Kadona